his eyes wise and pula. Kiri ya future like a pulo Erio XC.
Got it.
Si Cesari and Teka Teka Zange, Amazima Gafeo. Si Cesari and Teka Teka Zange, Amazima Gafeo. La la vida bula visa. Ah, Amazima Gafeo. La la vida bula visa. Ah, Amazima Gafeo. Wanfuringa, wanfuringa. Ngebibyo bya kulimba wanetoroza, wanetoroza. Wamala kajanja, katina kubuka. Wanumia nyone nkoa Wanswaza Ebya finorebe Samuru watuma Zomwana wabantu Wampisa ngatani mtu Nonde kamundu Ngatochi manyinti ya mundua Sisi zarye teka teka zange Amazima kapeo Sisi zarye teka teka zange Amazima kapeo Nala vile mula bisamu Amazima kabuti Lala vila gula misamu ah, Amazima kabuti
Juzi wangamba Mbokenda wa senga Sente nezi kuwa Ebiru njinetola Miona Waliolimba Kukuwa waina yomulala Katunda ya nyamba Miona Nemi manya
Mzo mwana wabandu Wampisanga tali mtu Nonde kamuju Ngatochi manyinti ya muja Sisi zarye teka teka zange Amazima kapeo Sisi zarye teka teka zange Amazima kapeo
Nala vila vula visamu ah, Amazima kapute Nala vila vula visamu ah, Amazima kapute
Apana I will never fall in love again Senganye I will never fall in love again Apana I will never fall in love again Senganye I will never fall in love again
Mzo mwana wabantu Wampisanga tali mundu Nonde kamundu Ngatochi manyinti ya mundu